amena wao tsendeni ngambe
ngambe tsendzo tsendo
manje ngobe sekujikela nalona yeah
tsendzo tsendzo tsendo lokho vela mathe kaye
manje ngobe sekujikela nalona yeah
tsendzo tsendzo tsendo lokho vela mathe kaye
manje ngobe manja ngobe sekujikela nalona.